موتي.
United States Barack Obama garele fintaleyi tofta itin rukutun danda mu lafakaudan dulli United States gare Syria ke sarratti gegesitu halella samir rani kanof ke saqabuta ubeksesan tofta kun sera tumtota America bra debi wal makata yedqabsise buljinsi sani fintaleyi kanatti duluf gamta sadarka adunya kan uman siataw loltoni United States garu lolaf gara Iraq ittin debi ani jedan Luis Ramirezif Mike Richmond Tugabase President Obama kale sagal gal ha salami won America af dagesisanin tofta tintaltoni dulli humnoti United States hermachise kan gare fintale yirat geggefamukun yero era fudachu mala jedan President chakka jedanit Tarsi Monsoon halella samiran geggesamu kan Iraq imbrataru bakka tiyarri worana United States turbanen darbanke sagare fintale islamuma kanen ISIL jedaman halela turan dabalata
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL.
Shoror kistota warra biye kenyirat bala busuf yalan bakasan jiranit fanat ofne ni adamsinam. Sanajachun ISIL kanen Syria fi Iraq sejiran ratti tarkam fi furachuf buratti hinde biyo kin hinshaku. Kun kajelfam ko ijo kam presidentumma kiyati yo America nidorsitataate bakkatti dogatte baatu hin qabaattu
dulli sun hammami fakka geggeefamu yeroo onsa kanan jenne presidentich angawni United States hagi tokko garu woggoota heddu fudhachu mala jedhan michoota neetoof mootumma warra sunniin hoogganamu akkasumas humnooti mormitoota yaada madaalawa qaban kanneen Syria keessa waliin gamta ummachuuf karoorfachuu isaaniis president Barack Obama ibsaniiru president Obama nakka jedhanitti Kayun Kenya gare fintaleyi kanneen eenya kana gazeteessota United States lama mormamuruudhaan lammiiwwan Amerikaa rifaasisan kana barbadeessuudha. Viidiyoo isaan mul'isan sun ummata Amerikaa kanneen hanga yeroo dhiyootti waraana kurna tokkoof Iraaqiif Afgaanistaan keessatti geggeeffame isaan nuffisiisuusaa ibsaa turan tarkaanfii waraana akka fudhatamu deeggarsa qaban akka agarsiisan isaan kakaaseera. President Obamaanis miseensonni mana maree bakka buutota ummataa garee ISIL yookaan ISIS kanarratti tarkaanfii fudhatamu akka deeggaran waamicha dabarsaniiru. Republikaantichi dura ta'an koree dhimmootii alaa kan mana maree Ed Royce President Obamaan garee ISIL dhabamsiisuuf gamtaa uumamu hoogganuu isaanii simatanii jiran. Garuu jedhan Ed tarkaanfii fudhachuuf yeroo dheeraa isaan fudhatee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan.
The unfortunate thing is that in waiting for the last 7 months ISIL has been able to get their hands not only on the weapons
wanti hamtun tokko ISIL jitorban wal jara bahansunti humne qawwe qofameti humne horille bankile akka mosuli fi kakka kessa sama wan dufani fi tanuman humne jabe fatani biyalle bafatan yo jari akkan humne jabe fatkan ammo dibitati alqaidan ori akkan enarganne yo argatelle dikka
gamma brand democratic new york Elliot Engel, Radio Sagale America Olin Gaffif Debi Geggesanin, President Obama gare fintaleyi ISIS itti duluf sababa ga'af cima kennani rujeran.
ISIS is certainly it's in the American national interest to destroy ISIS because just the way the Taliban
Americani ISIL balle sufi fedisit fedintun tabiyolesat man jennani jerillen akkanuma Taliban fi Al-Qaeda fani Afghanistan kanitine America tnan fitan kanini karoro makkanatin ojjecha wan dufanif jerkana yo amuma haduban Iraq if Syria dahotul fatani America fi hariyot America yokana mo fedi America le tukudandano kan hadudandan tanafuyu ittidisun danden
White House raib sikenna me kajadut President Obamaan hoogganoota mana maree bakka buutotaaf ibsa kennaniin mirkanuu seera tumtoota Ameerikaatiin ala garee ISIL irratti duula geggeeffamu kan itti fufan ta'uu dubbatan. Haa ta'u malee gargaarsa waraanaa mormitoota yaada madaalawaa qaban kanneen Syria keessaa argachuuf Kongiresa biyya isaaniin mari'achuu qabu. Miseensa mana maree kan ta'an Royce akka jedhanitti Kongiresiinis mormitoota kanneen garee ISIL'iif mootummaa Pirezidant Bashaar al-Assaadiin lolaniif deeggarsa qabu sagalee guutuun agarsiisee jedhan.